yako jikubali. Kama siyo cha kwako kisitoe imani. Na yatakwisha usichukie bure. Usinunike bure. Yaache yapite kule. Mola metutunuku hai.
Yeah, 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 yeah.
Mm, yeah. Upo nami wakati wote unanifaa.
Thank you.